Nataka demu le yam yam. Nataka demu ya ni mtam tam. Nataka demu le yam yam. Ile na dance ya 10 na kijipapa ni for life. Nataka demu ya ni mtam tam. Akini washi ya jistep na nikushibaka na kula fry. Vile demu ni yambili napenda, napenda, napenda. Wine na napenda ya nipenda makarena. Aki wine mi napenda, napenda, napenda. Wine na napenda ya nipenda makarena. Anabody kiwak toa kachapila. Kwenye dance floor ni ma design shi ya kila. Tena aki aki onyashi wa biga. Na biti kidonga yozi kwenda rila rila. Sijali kana tami bonji stiff kama dami. Haga halipata na ni big from my mommy. I can tell she thick from fat. Kitu something tupatana vip nafanya joni sinse. Sifani kuchachisha. Vile hiyo nyama ni taiwinda. Hapa kuna sora mini mnyama mwana simba. Kijipa vile ntaka mata nisha figa. Sezi kuwa fala ni korada stalalisha motisha. Vile nisha jipanga niko biga. Mkanko jaba ni kuchana kushikisha. Kutisha, mikano dawaba kushikisha. Kani kutupaluga niko sawa misipipa. Na pretty girl, hilo na wine says in mind. Usha ni why, niko on time usha ni eye. Na ni for this night, na uki die pia for life. If I'm on your back, na Joshua feel like this size. Pretty girl, hilo na wine mina nice. Usha ni why, na niko right in your prize. Na ni for this night, mina kudai nisha rise. I got your back, kona ni feel to make a rise. Nataka di kule yam yam. Ile na dance ya 10 na kijipapa ni for life. Nataka demu ya ni mtamta. Akini washi ya jistep na nikushibaka na kula fry. Vile demu ya ni yambili napenda, napenda, napenda. Wine na napenda ya nipenda makarena. Aki wine mi napenda, napenda, napenda. Wine na napenda ya nipenda makarena.